Supreme Mufti Sheikh Mohammed Galabuzi yakalatidde abayisiraamu okwetooloola eggwanga lyonna okugoberera ebiragiro ebyassiddwawo okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya Ebola wakati mu kujaguza Eid al-Adha. Mu kwogerako eri bannamawulire, Sheikh Galabuzi yakubiriza abakkiriza okusoosowaza obulamu bwabwe n'alabula nti Ebola kirwadde ekikambwe ekitasaana kuzannyirwako nga buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okwekolamu omulimu okusobola okukyetanga.
Naye nga tukubirizibwa olw'obulwadde obwo bwawaliziddwa n'okubeera nti bannaffe bannemugongo tebagenda kukungaana ennaku z'omwezi ssatu mwezi ogw'omukaaga ebyo tuna okukola lwa bulwadde obwo. Ekiba nga kitaddewo ekityo kitegeeza kiri siriyasi nene, kitukubiriza abantu baffe ki? One, twewale okulamusiganya mu ngeri y'okukwata mu ngalo, okuwangana bifuba kubanga obulwadde mubuyitire omwo. Ebintu ebyo tubyewale kubanga obulwadde tutegeezebwa nti tebulinaako ddagala. Tukuume emasiki kutemu nga tusigeza nti kwewulira, wabula olw'embeera ebeeriwo tugondere amateeka tusobola okubeera abalamu.